kushona kila kona. Kama kona raka sana bana ungekuja jana. Madoba ni mob ata hini kama bonus. Wana vile doba ina wapeba kasafina. Talent ya mziki kona skill ya Maradona. David anacheza music solo na pona. Ana, you know, ni gospel. Tena msifanye kama genre. Wait a minute, ni genre ama jona?
Genre.
It doesn't matter. One thing we know ni wakifanya kama jona, tatotoka kama jona. Unapenda gospel, big up tena sana. Big up team Jabidi, pale na waona. Ukiona mbogi na zitoka, usizubai, usiulize mbona. Cheki, ndi mbogi na ingia. Makofi. Irasha. Ndiyo masaeru. Makofi.
Silalisha tunakupitani kama umesimama. Inajini lea robot ukingoja tuchoke. Ile butwa itakupiga. Vitu ni mobat masando machache. Madoba ni mobat jitecheza no machache. Anytime ya kukive thanks to dance. Wale wa story mob muni wache.
Mikono ziko juu anytime azishuki. Kisa zati rock so vidim tunaroke. Inajini real man hii ya panafiki. Mee unapata wapi mufu ya kupake.
Nandiyo mbogi naingia.
Makofi. Irasha. Ndiyo masaeru. Makofi. Timezi ushika. Hakuna kuketi. Makofi. One more time. Makofi.